tonight.
Oi, 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 oi.
Spring master,
keep my bitch.
Listen.
Hey yo, shika peni na pepper. So more heavy, I need back a back bencher. Whatever that you bata, wanna go more than you back a wanna wish you when you pursue me. This is dumb, don't be cutter. Eddie, the way you bata, but I'm acting, but I'm not an amazing chunk of data. Who's on the simple, cause you come out of checking at the finata. It was a little bit of a shanta, wanna jet on a video, a pen in a field, and be a man in the data. Mana kelele, ni tele, una piga na ndele, ni kisi mama belle, ni quere, si tissue, mi chere, mi caso mi dele, si shiki na genga ki chere, kini kuta ni po mi sele, ni picha ki dele, si on a bonga bonga kama tu andani, na tu fanani. Na chonga chonga paka wa yuwa na kutamani. We pige kimia da sivyo siku takufa mani. We fanyo pite unyache kaudivo ni kutayani. So una chonga chifrege na rap kitu gani. Hatambu diki hata yumba ya jirani. Sikia sifanyi ni jambu dike kuflani. Na dili na crowdi na utaka madini kichwani. Yani sikizo kiona na faa hautaki basi. Haini nyimi fura amani vyovyote safi. Nafanya nachopenda nachoelewa nachoelewa. Misijapendo nachopenda ndo kabisa sijelewa.
Jenge ukinikuta kwenye midcast, sija kupa ruhusa uanze kunidiscuss. Fanya yako man, relax, sit back. Na ili nalokupa ni onyo wala so distract. Kuleta ushamba usithubutu. Oya niga piga kimia hizi mbanga sikuhusu kona mbaya. Kurandaranda marufuku na usishare info zangu mpaka mwamba ni kurusu. Tuna keep mambo yetu low key, hasa mishe zetu za ki OG. Ani Kenya kwenu cause you're so free. I don't wanna know niggas, niggas wanna know me. Sababu staki michoresho, umbea wenu na unafiki mwisho kesho. Shuli zangu ziko poa, ziko safi, ziko echo. Keep spying, tuchezela kati bila debt.
Hawajui pesa nimepata wapi, sangapi, na tulikuwa wangapi.
Kausha,
kausha,
kausha.
Nisini mabaya yaka kukuta.
Kausha,
kausha,
kausha.
Fanya yako ruka ukuta.
Kausha,
kausha,
kausha.
Nisini mabaya yaka kukuta.
Kausha,
kausha,
kausha.
Fanya yako ruka ukuta.
Kausha.
Boyo zako nikaushie fika kikomo. Porojo zako sinipayukie. Onyo usoro wako siniyeyushie. Somo follow ya kwako chochoro zako sinichachukie. Usiwe ndimu usiniongele sana hujanizaa. Usinirushie vinu jeshimu haina wala ujamaa. Hutanifata usinipigie simu. Mwana mdadisi tu sio msela. Kwa mana halisi kila nafiki waga ndiyo bendera. Walipo masela kuna kuaga kuna snichi kaugatela. Kasawa dela du mwanaume kama Angela sisi anatukela. Perepete lelelele makelele usile machepele, nitole kimbele mbele mazegele. Nipotezee isio kwele, usinikere, ache kierehere. Una steli za kubobwaja na kucharaza. Za kunitaja pasina haja na kukataza. Pia masheri ya kikukwaza, acha kuniwaza. Sikia mafaili ya kikupata jaza. Fanya kubwaga, fanya kubwaga.
It's your life the way you walking. But you've been bullying through my falling. But I can feel you listen feelings. Enjoy, keep on moving. Messenger letter, chica with us. Pita shisha, kisha, pita shot. Cop, kosha. You don't know me, I'm Georgie.
Who knows that?
Mine with the two dojos, I only visit your Georgia. Cop, kosha.
Hey yo, hey yo.
They call me Uncle G, homie. When ma kunini, I don't pick a vibe on me. They had the hell, see, check it, sip in the air. Who walk up and say, hey yo, my say. 1-2-1-2, check it out, I represent.
Hawajui pesa nimepata wapi, sangapi, na tulikuwa wangapi.
Kausha,
kausha,
kausha.
Nisini mabaya yaka kukuta.
Kausha,
kausha,
kausha.
Fanya yako ruka ukuta.
Kausha,
kausha,
kausha.
Nisini mabaya yaka kukuta.
Kausha,
kausha,
kausha.
Fanya yako ruka ukuta.
Kausha.
Freaky, put your hands up. Yo, come on, put your hands up. Kilo moto necha necha, put your hands up. Bad kundo, put your hands up. Pima wenge wa beti, put your hands up. Steve, put your hands up. SQ Rabbit.